wali wo mwami yeza mpondera babwalingiriza asobole okundaba abulijja awulira bbaasu ekyetere ayimba n'amala nga teri yatoma bwe yantuuseeko nanneetondera ndi mwattu nsonyi wannamusanga okkute nambuuza gye nzije mbuuza ensunsule ez'ogumugumu ng'ateera nnyubu bwe twayawukanye nennyeenya omutwe banneewuunya ekintendeza bwe kityo bwekubiregera mukama eyankola n'endoyo yamanyi byambamba kkuze ate sikulimba nnyumya tonzanyisa buli kye nnyinnyonnyola nkuleko kikkuse era okuva we nnajjira mbasanyuse wadde embereberi empaawo etammuka kale bannange obaagiribwa ekityo tukkiriziganye nziremu obweyamu lituukira ddala lubuuse kummira bawulirwe enzija mpaawa kwetuka abayata abakazi banyeenya emitwe gyosanga ne leero yazza atwanike neddamu nkigudde mwensekerere kati nnyumya ebibya gyemba siddayo kati bantu bange muntunuulire nina waakasonga kendoosobooleka kaakukwatako buli eyazaalibwa olyoko nkungiriza eyo yonna gy'oyita ndindimuka
Remember where you got it first. www.djericon.com
Munange mule kwa chitalo babu we Wabanyiko ya fena kuyonga tuku Imu ngiri ndaraka mkwe simisi Mkwoli nejikato linambo janyi Wajali na nyoko digidango manyi Chitawe ngero sanga kusima Chicholikolanga nyoka mukwolese Tinzono kwe mmanyi soli petero Naye bwaba yagenda teka jaga Mambezira kumwe watali yadda Manya ndi kuchika uli olungami Bawali kuja ya kugabata wapya Kati ya matungu kwa kubenga makule Kulinde chija echive wanyoko Watamuli na chakara muamara Kukabira mufuso sinse nguse Atoko tikuwe iranga musango kuo Kuwera kwa nyoke ya sobi ya natara Na yekofu na muuze uwe buti Toyala kuchiko bange ya pibwa Jitao yenjini ya soboro kwekeka Tijeka kasa nyonti kwentu mweze Anti wasoka nunga bibwe chanika Nijo wa matuwa foka towe Na wenjini omoyo kukwenyika Uvoroza jewa vole tuwa wajia Numa nyanyoko wali umwesigwa Kakoli mujisawe kwewa zanyisawe venu deri Mwesigwa yefunira amakakalire babuwe bwe bayisaayisa amaaso abantu be bwe banzigukirako nga sirina nsobi bwe kunjagaliza omuwala nanziri kasaanira okuba oweekanfumbira omanyi nnakulira mumaka maamufu agasebe eri yakizza katende naawe nga bw'oba n'omwana onneeyuna galinga ge maka omulaga omuntu Banyanjula bye basala lwe twabiwa nga twekuba mbaga etaliko kwekunya anja mbayira munnange nanziri muwala wa Damiano nswa bwanika nyina wa mukyala wange ono nanziri yali yano baddanye wa bwanika ne ku mbaga yalindirirwa n'abula Nga wadde baranga nyo baje Yano ba mchala wange ne Buganda bwe Nga chali mabujera mpa wamanyi Ozi yali akuwa okubifananyi Nga koba mulabira mulabe nsenu Nga tulya mbage yanyuma okwana ma Buli yajiri akajinyumya ajiddira Anti omugolo omusajja gwe nayimbira Singa abadingidi bonna abagulwa Nakwata munda kumpana nanziri Nga jobera ndindudde nnyo naye Okuyimba nga kuzaale we nkusiimira Banyenyeza mutwe bonna bandaba nga mpayira Mama nukola wangije ya kuntira Ya punirechi lwate jata manya Na vanga mulwate vitagambika Na janja bivuwa konga na yebutere Kela wawarumba mumia unyikivu Kivyechi zungu na sara obiduka Natako mchiganda we ya subira Tiyo vandira vechi mulia naona Jibaka mtemera buwate kwa kufa Kwa kumemakaza weye zade Ajali mufumbo kuri ya valiga Mwarumbe kwa imia mumizomuka Mwanyina thara wange mufumbo we Yasukiriza nyo kubera nechisa Bakocha nungwanjuli hevizu yo Taka nyaya yamba nyaba kuli Najata vanina vano echisa Mata mukiriza zibire vipe Nazara mchara wango nunanziri Warulo mtu zato wakuli Kati mulinze kumbuza we muti Kichataka uchichate chasoba Haya galibi kaya basuna Nse mvula mpula mle moku mpua Wende wengkola ne mnye nye mitwe Ne munte ndere thamba nye nye nyo Sate dozi liangiri kerewu Mule mayama nyama keziga saranga buka
Ino wana we alekanga bulingo buji Omu ya fumbi ruatanyi wange Hebyo webya kwa na ya gagara bubya Nagamba babu wazo kwejuna Walumbe yezi nze mudembiri Naya njula buatere nsongaze Munango mwanono nanziri Namuzara warule mbutanu watata Nakutie chame jewe kuchikisa Andi nano nyabwe mbite vyane mburwa Nakuyansi entusi za wano Matuse na kufuru mwano yu Konzo msaiguli kangu za uli Mwana warule yesongeyo Endese Kaya tuyana nga watunulira mukazi w'ekyetere tusa nazaala wange lwe yasiibula ogende warulalageyoomwana yasookera wange eno neyeyanjula nasanyukirwa nnyo kubaza buse nze nasangibwa ngenze gyenkola nandisonyiwadde nnyonyonyo emuviira ku ntono okubala yazaalibwa ogitawe yerule so sibwanika namugamba n'obulwadde omusumbwa bwe bwali buva ku kitaawo omujja bayambala mutwala amulaga ekikawa namwanjula bulungi era olwamala nanziri naafuna erinnya erijja erya namuganga alaba yensi eno nazaala wange nga yeddirayo wuwe nga ne mukyala wange naye akyusa sanga nakomyewodde era ntudde nanyumizaamu gye bavoobwedda yagenda okumala nga nze ntuuyanye ne mutima nefuna mwenyiike maze obuko mmanyiddwe wa bwanika ndabika nti ateeku buko obujja nakozesa ebigambo bitonotono ndi mwogezi naye ebingi byambula bufumbe baliwo ebijiwuliriza nange kammala okumira omukka bufunze byaliwo ebijiwuliriza nange kammala okumira omukka nyabo omukyala wange gwe nanziri sikukyayerwa bubi kyokka ntidde nze nawasa waddamyano bwanika ndabika ntya kakubuka obujja nze nawasa waddamyano bwanika kale ndabika ntya kubuka obujja ekirala nnyo kantiisizza okufa ate gufiira kwata zadde mwana byonna ebyokubbye walagira yanguwa.
Remember where you got it first. www.djericom.com.